umekudanganya mara mingi hapa ati uko na dem ama
home. Which is not a lie.
One of them is niko 50.
Unadanganya. Simone is not lying. Haya.
Ama hauna. One of them is a lie. Yenda ni kweli.
I've never lied. Nili confirm a dealer slip so niko na dem na. Nyi ndio mnini. It's been a year. It's been a year now. You're 1 year strong.
Utabibu sema jina.
Mwanda ali soft launch wezi tu soft nini soft launch
wezi uli sema jina dem yako. Stupid.
Mnajua.
Atujui.
Mwanda tu ilize episode.
Mwanda tu nongea na dem wafigi.
Mwanda tu ilize episode. Mwanda tu ilize episode. Mwanda tu.
Wale mshanza.
Sindiwa.
Na tuingiza.
Na tuingiza. Wait.
Buda mina day. Okay. Hello guys, welcome to another episode of VUMT Podcast. We are back again. Boom, introduce bana. Mimi part off guard.
Yes, this is Lenny. It's been a while.
Ndio. Na vianga tu.
Ladies first. Omsala.
Napenda.
Omsala na dini, ana dini yokula cha dini na
mama yangu onge. Ambia tigi onge.
Tigi onge.
And men before. Anyway, hi guys, this is your homie Tigi. And Merudi. And Mataraya.
Wewe.
Aibambi.
Wewe utashindwa pull baadaye, introduce bana.
Asa mimi guys ni Umus back again. Yes.
Umus. Okay, Umsala.
Umu introduce wewe.
Azizi. Guys. It's Mwendo over here.
Ah.
Mwendo.
Ume change.
Ah, I want to embrace my African culture. Nini tige.
Sijali bado tuliambiwa by October atakuwa na afro.
Atakuwa na afro.
Mmoja mimi nishabaje nimeweka hapo kwa calendar
nimeimark. Kwa calendar wadi iko. Hiyo episode si kwa lakini nilimark nikisikia.
Nimeimark na ngoja hiyo siku lunch nyingine proper.
Haya.
Na hakuna zile dreads za madonda za kuva.
Na hakuna kuva wig, tutajua. Tutajua wewe vipi
waje.
Nilifanya kazi kwa salon najua.
Ni kichoko ni wig mbili.
Why?
Si.
Akuna.
Ngoja, so Simota wewe unaeka mademo hapa katikati ya mapa, unawashuka, unakuwasuka. Wale wa Kenyatta Market. Emmanuel.
Ule mfule msefly anashikana mademo.
Wale kwa massage.
Steve wa massage.
Kuna
mimi siwezi kubali demo yangu ende huko.
Yeye jina inakuanga hapo.
Hakuna haja wewe ndo unakaa kufanya kitu kaa hiyo.
Well, mimi naweza fanya lakini siwezi tamani mtu
fanye. Like siku massage unakaa ku massage hiyo hivyo.
That's
my mess. This one now unaweza kuna massage.
No.
Mbona ni mmoja kifanyiwa?
Niga.
Amule alikuwa anatumia TikTok tige.
Why le?
Ule masus.
Leni, why are imagining people getting massage?
Why?
Not people, you.
Why? You all people, why? Najua mimi ni mweusi. Niko sura mbaya. Why should you imagine such things?
Ni kwangi sura mbaya. Ni muona masura mbaya.
Oh, you go. Yeah, you understand.
Zi mimi naambia vitu naonanga nikitembea hata au. Mnakaa vizuri haki ya Mungu.
Wewe unaona sura watu. Vitu muona sijui mundi utembea tao gani. Sijui kana endanga uko Kinango pama wapi?
Kinango sitao.
Whatever, mystery. Kinango sitao.
What?
It's not a town.
Kinango ni mali huko.
It's not a town.
Ni huko eh? No, iwe Kinango kuna tao wapi?
Siko ni ushego kwetu kuna tao.
Ndio mbona unsusha kwa ni Kinango lakini utaimuona Kinango. Anakuwa Kakamega.
Yeye
huyo. Komsitu ama Uganda.
Zii Uganda tunaelewa. Kakamega unaenda kufanya nini?
Kula
kwanza. Kwa nini kuna chakula kwenu?
Iko.
Bas.
Wale ni mwana nyuma ya kichwa.
Ha? Unakuja kwa kichwa.
Zii mje. Ni kwani mje huyo mwana kichwa nini?
Like nyuma ya kichwa.
Eh huko Kisogo nasikia ni mwana mbaya. Kisogo ni Kisogo nyandu.
Oh God.
Kisogo ni nini? Why did you let you cook? Honestly, over there.
Nisi menyamaza, achane na sisi.
Sawa.
Mahali tunaenda? Sahi iko better.
Tunaenda api?
Snitch here for
you. Oh
God.
Na tuishi rongai. Wewe smart wiki yako imekuaje bwana? Furahi.
Wiki yako imekuwa smart sana. Imekuwa very nice. Nilimaliza exams.
Tumaliza holiday. Kwa hiyo kirubu bwana.
Eh? Tumaliza holiday. Ah. Let's talk to this sweet.
Unajua wengine si tushapewa mapass list.
Yeah, but that is it tushapita.
Wanze?
Si pia results zinatoka next week so.
Na kwanza za first sem zilienda aje?
Zilienda tu. Ziko sawa. Well, hatukupewa zote so.
Simwata.
Mimi zangu nilipita zote with flying colors. Eh, lakini hatukupewa zote juu sijui kale like walimark hizo zingine. Mimi sijui.
Unangoja mrudishie pepa daru.
Si, anafaa kutupea update kwa portal.
Mama tudanganya ni
kesi. Ah, ngoja update kwa portal. Ulijua umepita.
Si kuna zenye tulipewa, zenye najua nimepita. Hizo zenye hatujapewa ndio sijui. Si, kwani
ajasema hivyo aja specify.
Nimesema wao ku upload zote.
Eh, lakini umesema zako zote umepita.
Zenye ziliuploadiwa.
Huko ongeza
hiyo. Mbona unaji una leni? Hadi wewe unajua mbona unaji na leni?
Don't be silly.
Don't be silly.
Nimemiss.
Ah, go fire, yeah, go fire.
Tao nilikutana na Muhindi. Okay, sikutana, nilikuwa natembea nyuma ya Muhindi.
Yes. 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 Okay, and then
that's
just the kujua kwa nini nienda.
Bada si nini?
Aje?
Msi mshoto za Wendy's nakaa kwa makali nsi.
Oh God.
Hapo nilikuwa naenda.
No, no.
Hapo nilitembea nyuma yake nikasema change direction.
Mali umetoka rudi huko.
What's wrong with you guys?
Kutoka kwa demia yako
bro. Lakini unajua there's this time
nimetoka kwake. Nimetoka kwake.
Eh?
Kwa mjakazi wangu.
Yeah. Kumfanyia kazi.
Atumeto mchosi. Leo unaweza kuwa midwife.
Midwives.
Leo bibi yangu akaipata bone na atakuza mimi na kuita man.
Guys, it's men's mental health month.
Si Pride month tena.
It's men's mental
health. Anyway, shout out to Pride month man.
Father's Day.
Shout out. Father's Day is
coming. Nataka kujicelebrate.
Ni Father's Day ni lini?
Nani ukumbuka Father's Day?
Mimi ukumbuka lakini sijui leo tu ndio nimesahau. But it should be you know what? Msao mtani celebrate baadaye.
Meza lunch mkuu.
Ati?
Utumeza lunch.
Misi wa kwenu bro.
Simo hata alikuwa anatumbea kuhusu wiki yake.
Zizi leo alikabilisha
mkuu. Father's Day ni June 18th.
June 18th. Ah, next week this
it's on a Sunday.
End of this week.
Up. Hey, hii wiki we buda.
Next week, sorry, yeah. sorry. Oh. Nini mna kwenda huko na mko na sura mbaya.
Mimi mwambie mmeiva.
Ndige mwenye kona demo.
The rest of you mkwenda huko na Musa kwenda huko.
Ngoja. Pio Musa kwenda ama yes kwenda.
Yenye atachagua. Musa kwenda huko anyway. Kwa na sura mbaya.
Wewe kesho wiki yako ilisha mwindi akikunyambia.
Yes actually ilikuwa jana just the evening
mnyinde alikunyambia
hatuna bila alikunyambia alikuwa tembea just you going to free space you know the express
lakini sawa sio siki uchungu akienda chode lakini
oh god
spicy food
Tiganos
Tiganos
everything
aliswa taga cha ukwela
aliswa taga wewe
but last time this couch is a bit too comfortable guys
what we bana
you know what si atuko kwa couch
this
ndio utaipata fuck
utapata ni
basi mzee mko comfortable na ukikula pilipili hakuna mtu ufurahia
yuko wiki yako imekuaje
eh man this week
I'm speechless eh endelea
tumefika June sendo na dai kunini ndo nimeamua kutana over a new leaf
uongo
na dai kwanza kupiga jokes kesho na leni
hiyo ni ukweli hiyo ni ukweli hiyo ni
ukweli
shara
jokes kwanza kupiga jokes ama
mtoto wake ni paka.
Sasa unajua usipopata mademu unatafuta tu nyama.
Ndio. But anyway you get.
No, let me.
Unless demu yako ni mnyama. Ngoja unakumbuka ile story book alikuwa atuambia? Njuguna the chicken fucker.
Oh my god. Across the bridge, it's a nice book.
Hapo ndo ulitoa inspiration.
I stand by Euclid. Anyway, like, ni page ya kwanza alafu like ni the main character ameingia jela alafu ana introduce na wasi. Anyway, sasa wasi wana introduce.
Yaani watu wanaenda jela ya kupigana.
Manzi.
Kuwa mtu robbery with violence. Alafu unaenda nini juu ulikuwa dinya kuku.
Bwana nembo nyoka ikikula kuku inanyanga na hage na kula incense alafu kuna bust.
Eh?
Wale niambia hivyo.
Na nani?
Nikiwa Raima.
Oh god.
Is it famous kids? Chagweni should live vizuri by the like.
Ni mwa rafiki yangu.
Una expect na jua kusoma clock. Na hizo ndio vitu anaambiwa.
Manzi, ana turn out kama leni. So since ni June, nime unajua main ndo nilikuwa na nyiki vacation kidogo na rest. Naona days za kwanza mboka jo. Niende nionekane zatapata job, nianze my units on exam.
Hii ulijaribu ikabavu mba.
Ongwa.
Na dai kupewa nini? Nitafute msame madaskendia nipate tu hizo units ni dunge dunge hivi.
Nataka past papers.
Alafu nianze nini skin care routine manze.
Ai.
Biggest lie.
My days.
Ndio uende wapi nayo?
Sasa manze ndo naanza sasa kujifix manze.
Yalikuwa anasema ilikuwa last episode. Siku moja mtajinoki.
Siku moja mtaniona kwa TV na mtaninoki.
Oh god.
I'm trying to line your line unibamba. So yeah. Nimeamua April, nini si April, June ndio sasa niko 6 tuko we are ndo tumeanza June the 6th.
Umeshumia nini kabla kuja hapa?
Ndio mako hiyo maji.
So yeah, mimi na dai kujipanga at least niko busy kidogo healthy.
Kula fruits.
Si ndio na dai ku nini kwanza nini? Diet ya mafruits hivi.
Well,
anyway, hey, wiki yangu ndio hiyo sasa.
Hey. Your short story of your life in short.
Yeah.
Things you never do
yet.
Si mngoja tu nikikuja hapa na nini? Nourished skin.
Malnourished.
Mori.
next.
Next.
Cut.
Next.
On to the next.
Ukinilevu utameza ulimi.
Unadenge tu kuniseti nyo.
Na mekuseti. Ningoso ujui ya jimekuseti. Adi Morish skin.
Tike wiki yako wekua aji.
Kimekua Morishing.
Oh my god. Hey. Wiki yako wekua fiti. Nini ingine? Okay. Let's go, sasa.
Yeah.
Okay. My week has been good. Nafa kwanza internship like. I think ni kesho.
Nalipo.
Probably yes.
Jamaa tushapona.
Wewe jamaa nenda ruku tuma mikate.
Asubuhi anapiga luku ndiye endea savcha achemshe chai.
Head to toe unakaa lawyer lakini kazi yako ni kaya mboch.
Jeez. But hiyo tumekataa.
Unaanza internship wapi?
Bizi naitwa Emax card.
Yeah?
Emax card.
Like what, will you be doing anything related to your course?
Yes.
Kwambie mkiona vitu zinaharibika hii Kenya.
We kwenda.
Zi, unajua mbona mimi kuchomea sana?
Love.
Tema yo mate.
What sina sina shopenda nanga guys. Mental health.
Uno iseme hivyo.
Endelea tu.
Umia dimbo.
So other than that gym mdogo mdogo. At least the journey arm see hands
with a hands.
My days. So ni hivyo tu. Otherwise niko home tu.
Uko na six pack.
Lakini sasa imefunikwa mdogo sasa.
6 in 1
kabisa. Kadiri milk.
Leni yako na 7 in 1.
Yeah. You don't go value pack please.
1 in 7.
Value pack.
1 in 7.
Value pack.
Oh, value pack. Okay.
Boni omusa hapo.
I was just chilling, man.
Yo, hiyo ni backpack.
Oh my god. Sasa ndio hivyo uko na 7 pack.
Umusi mina kupenda mse. Hebu kwanza rudi a message.
Because of
love. Rudi a message wetu endelee bwana. Tuombe vile wiki yako imekuwa.
Mimi
jana birthday boy. Anzia Monday ya birthday week.
Sasa
eh
tulidanganyana kama watu tulikuwa tunafanya kazi pamoja. Ati ni birthday week yangu. Tupige Monday hadi Saturday. Eh? Yeah? Continuous. So tunatoka job 4. Fresh na
nakunywa Sprite.
Nakunywa Sprite kama kariwa huu.
Bas.
Tunafanya mambo yetu alafu tunaenda home. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Kila kitu ilikuwa smart. Saturday. We. Kama kila kitu iliharibika.
Vile lenye mrama. Sagi na game nege.
Akwambia Saturday tuliamka kila shit ilikuwa tufiti. Tukaamua na wase ni birthday. Why mbona tuanze late leo? Tuanze mapema. Tukaanza kusip kitu 11 asubuhi.
Kai.
Who will save the youth?
Eh.
Save alcohol for
me. Manze.
By the time one ilikuwa inafika tulikuwa tuna fly.
Ulikuwa
exactly ndio hiyo nilikuwa nataka kusema uli.
Jioni kabla kina Simota wakuja tena na Simota. Simota alikuja late.
Kuna part niliona mko mmetoka Nairobi bwana.
Hiyo ilikuwa Friday. Friday niliambiwa twende jani kidogo. Friday ndo tulienda di viewpoint.
Na mkarudi. Yeah. Viewpoint tu.
Si viewpoint tu na tukarudi. Na tukaenjoy maisha.
Saturday jamani ya Saturday. Ngoja mwanzo Saturday.
Saturday. Wacha kuongea kweli. Hiyo Saturday vitu zilianzia kwa nyumba yetu. Nakumbuka tukiwa kwa nyumba. Nakumbuka tukiwa tukipanda roof. Sikumbuki venye tulifika kikao. On God, niliamka kikao. Niliamka kikao.
Na nikuamka uliamkia huko.
Nikuamka.
Kuna point. Unazimu unamkia pahali patari.
Kuna point zilishika, adi nikaangalia tu watu nikawaambia, boss, ebu mnipigie makofi niamke. Kuna point watu alikuwa ananiwasha makofi ndo niamke.
Simoto ulimuonja katha.
Na bado sikuamka. Kuamka kikao. Nakumbuka au mabonsa akinigotea. Msala bwana. Unalala aje?
Wana kujua.
Kidogo kidogo nasikia. Si unifanyie kitu leo naambia. Dakika moja tu. Kuna moja nilipiga chenga hapo nilimwambia si wewe ndio unafaa kunitafuta. Ni mimi nafaa kukutafuta nikwambie shika hii enjoy. Hadi sikumbuki nikitoka kikao by the way. Nilitoka aje kikao Simata?
Mystery.
Sikumbuki nikiingia na sikumbuki nikitoka.
Bona, imagine unatemea ngongro alafu unaona Simata amebeba.
It has happened before but not to Musala though.
Hey, kuna rafiki yetu fulani tulibeba kutoka Adams. But hiyo Saturday ilikuwa too crazy. Afaja the funny thing ni Masango aliingia kwa kieja. Akapata chupa sijui 3 empty na 1 full hapo. Akaniangalia hata akafanya tu ile lukia.
Makes sense.
tulidisappear. Nyumba ilikuwa imejaa tumbler. Lakini by the time nilikuwa natoka hivi kwa hiyo mlango, hiyo walk ya kutoka mlango hadi bedroom yake, nyumba ilikuwa safi.
Kidogo wa vacuum.
Misi niliacha kio mzima, aliamka aje tena kwao.
Ini before. Oh.
Kabla jipata kikao.
Alafu nikajipata kikao. E, nilienchwa video zangu, nikasema uo si mimi.
Nigga was talking with the breasts.
What?
Wait.
Adi.
Wait.
Ngoja, simwata.
Yes. Whatever you heard me say,
that is the truth.
Alafu talk na breasts.
Alafu tukaenda, kurudi from kikao. Kurudi from kikao. Ojo nilifika home. Venye nilishuka gari sasa, nikaingia kwa nyumba. Nilifika home, nikapata masango yuko. Nikangoja. Adi the next day bado hajarudi. Alirudi mabadae. Nikangoja kukeleleshwa alafu nanunuliwa dina. Nikasema, sinikuange tunafanya tu hivi kila wiki. Lakini, mi saizi
Euclid.
Ni detox.
Ingekua wewe.
Na let's get Euclid POV.
Saizi tumikuwa KNS pale, tumeshikilia ma yogurt na flour.
Kuja kunyonea.
Na popcorn.
Na popcorn.
Si zako ni zetu.
Nikiwasimulia.
Zii, juu bado utakuna pigwa.
Zii, utakuna drip. So is it a drip alafu umekewa hiyo pipe ya mdomo? Bas.
Buda.
Kena cotton kama pua.
Lakini, Euclid, akitaka kukuleta mbio mkumbushe tu.
Mwambie kuna mtu anaitwa Musala.
Hadi si hivyo, mwambie tu mkumbushe wa Levi ndo anashikilia hii economy.
Kutekwa kwa kirai.
Azizi.
Economy moja angalia.
Angalia roho safi, angalia kitu. Angalia from my perspective. Mafuta imepanda. Unga imepanda. Saizi si kila mtu ananunua unga na sukari na nini, si ndio?
Disclaimer, my nigga utabip rigiji si mlevi ni kichomba tu.
Haya.
Lack of content.
Mtu anamkanga tu anaamua acha leo niongee.
Sizo vitu zimepanda. So watu wameacha kununua, si ndio? Like the amount of people wenye ananunua imeteremka. Si pombe pia imepanda.
Pombe imepanda.
Ni Monas man of Madini ni 179.
Sorry.
Imepanda, si waliongeza tax kwa pombe.
Wamekuwa fake, si ndio?
Uzuri ni kusubiri.
Unajua zii uzuri wakiongeza hadi ukichapa chrome yako kuota. You're drinking expensive shit.
Yuko. Hawajaguza kwa mist. We are safe.
Hawajaguza.
Sisi watu wa water.
Sisi watu wa water. Angalia.
Vige. Hawajaguza karogo. Karobo. Hiyo tunaichapa asubuhi kutoa hangs.
Check. Miss Jim nani amekuleta huku by the way. Narudi pale beto. Upo yo must destroy.
Na bato na serious note. Angalia. Ina make sense kusema wa living anashikilia economy. Umuona.
Unashikilia economy.
Mi si mlevi. I don't drink.
Alikuwa anakunywa Sprite.
Oh, yes.
Kwa na sugar rush.
Ni Sprite. Oh,
exactly.
Ni sugar.
Yes, ni
sugar. Ah, but ulikuwa nadhani
ni nini? Sasa sugar.
Listen, ulikuwa nadhani ni nini?
Ulikuwa sugar rush to like.
Shame on you for thinking that.
Kwenda huko by the
Malibu. After you weekend last week ilikuwa slow. Nimekuwa kwa nyumba sasa peke yake. Sitoki.
Recovery.
Recovery nini? Hakunanga recovery. You improvise, adapt and overcome.
Yeah.
Unajua liver ya pili ni how much?
Liver ina regenerate.
How much?
Musala, I'll just tell you. You come and embe loko mat. Mazishi ya mtu amekufa na liver cirrhosis atachanga. So beware. Mazishi yako yuko atatoa 200.
Mimi niko na theory. Imagine umechill kejako thige ama simwata. Alafu unasikia umeadiwa kwa group ya WhatsApp ati nini funeral plans as Jesus so tumuite couch.
Couch.
Ati wadau couch tunakumbuka tulisema kwa admitted ai mzee amepass away. Cause of death liver cirrhosis. Unachanga hiyo mazishi.
Hataandika liver cirrhosis. The same waandikangi umekufa na ukedi.
Wala. No, that's obvious cause hizo biology mimi nasema nini? Okay, let's say. You know
liver failure.
Liver failure. liver failure.
Exactly. But wewe unajua, umemwona over the years, tuseme yuko deep into your 20s. Mm. You have seen him over the years or her. Mm. Sibagui. So, alafu unasikia ati couch amepass away, alafu unaambiwa ati nini? Like unajua ni liver cirrhosis. Unaambiwa uchange mazishi. Hii pesa yenye alikuwa ananunua nayo GM bana, si yeye angeka kando.
Mimi nitawaambia nyinyi mchange, mimi nitaleta drink.
Mimi mission yangu itakuwa moja. Amka. Dress nicely. Niko naenda kutoa pesa. Fika hapo. Kama umevaa tie, loosen your tie, loosen belt. Enda kwa kata.
Dance.
Anza na koti. Line 1. Line 2 toa koti, enda na shati. Line 2 mimi nakula. Oh. Minaenda kula. I'm going to celebrate a life well lived.
I see, like, well, you good. Like, well, you
good. I remember.
This day alone. Well, your concept ni mpaka wa leo. How the fuck? Adi jani kwa nambia bro wangu. Like, walikuwa metoka meeting ya funeral arrangements ya someone who passed away in our church. Budget ni 2.7.
Jeti ya kuzika mtu.
Yes. Listen to this.
Wanakonga wame add doya how the family will live after amezikwa.
Kwani
wameka dosenye.
Yes, katai like sai wame raise home. Like wako na nini? Like wame raise do mob. Like ni wase wabigi, kuna ma PS huko hadi. Hmm. So mimi kinyanishangaza ni hiyo yote ndio tu. Juu unakumbuka si wanamzika ushago obvious. Na unajua of course ushago sawa dandia kuona amezikwa and they expect to eat later. How the fuck do you expect a family that has been bereaved to feed over 300 people lenyadi wajui? That shit is so crazy to me.
I mean, technically.
But unajua ushago ni ushago mege.
Mimi nimesema mimi mazishi yangu if I die wenye watabaki ikuweka iza wazunye. Familia soli natokea kwa kaburi mnasema maombi mbili tatu ama alikuwa msemi mzuri au mbaya. Nitupeni kwa mchanga nyimu ishe mtaa.
Lenye date kulia mazishi yake guys.
Zi nyamuni yo concept kika
hadi ya wazungu watu wanakula.
Wanakula nini? Wanamzama wanaenda kulana.
Watch movie.
Zi pia kule kuna zingine za wazungu na nini? After saa wamekuzika wanaendanga place nyingine saa kudish.
Ushaona wapi?
Sasa kwa movie.
Historia yako ya ajabu, lakini acha nikwambie. Sisi tutapanga hiyo kitu.
This is in your tuko.
So ndio kuna sisi.
Unakumbuka ile story ya TL ile ilikuwa ni itwaje? Ule jamaa alikufa alikuwa siku juu kisumu ndogo.
Eh.
Odi. Bila gari ilienda ikafika mtito ande ikakata ika accident. Mtengi wa gari takataa kuwaka.
Mzikeni papa hapa. Choma.
Inabidi tu
tunakuchomea hapo alafu tuna tunakula.
Bora sindio tuna plan.
Zisikia fasikia.
Tumewasha ikakata. Eh, wadau, kama spirit alien imekata. Sawa basi. Tutakuja na kuni. Nitoa hapo.
Acha nikwambie yuko. Yo gari si hasi naenda.
Yeah.
Mimi niko hapo nyuma. Nimebeba kuni.
Just in case.
Akisema si.
Eh.
Try your gasket,
make a drop kandapo. Unaona?
Sinye
family member.
Bifi yangu ni isikia.
Mbifi yangu ni isikia. Mbifi yangu ni isikia. Mbifi yangu ni isikia. Mbifi yangu ni isikia. Simota na roll up hapo nyuma na sema, maybe he wants to be one with nature.
Sinye mzapata. Sikieni. So, familia mneza dishi. Mbona outsiders wakule?
Mbona wasikule?
Oh, anamaanisha hawa si wanapiga matokeo kufika nduru.
Ndio hiyo basi. Ona.
Wasema ushago.
Una kucelebrate.
Celebrate ango, what?
Wana kucelebrate.
Ile tenti ya mbwisho ya mazishi.
Mimi mjua, mimi kidedi. Yangu inafaa kuwa sherehe.
Utakuliwa na samaki.
Ni sawa, lakini ikuwe sherehe.
Sipata nataka ikuwe sherehe.
Ikuwe sherehe.
Wewe,
usirudi nyuma.
Mimi aje.
You're going forward. You're moving forward. Tunasonga mbele kama Ruto.
What?
Tumngoje
mimi nasema kitu kaya hiyo.
Vipi?
Mimi yangu nataka ikuwe sherehe.
Yeah.
Like mend up. Stay at kusikia ngoma in my life. Siko nasikia gospel.
Gospel. Alikuwa sema gospel.
Siko nasikia. Malizia tu hapo. Zinaivongwa huko kwa funeral hizo sad.
Dudges. They call dudges.
Dudges. Yeah.
Gospel.
Gospel.
You don't is that you teacher of English.
Sawa. Hata okay maybe familia watataka kuimba, waimbe. Lakini after that, ikuwe sherehe nyingine proper. Mnafaa kuitadi yao ma secular artists. DJ.
Yako itakuwa disco matanga.
Si, disco matanga ni after.
Ni kai community ya.
Livenda in Africa.
Tiriki like, oh, waliangi. Oh, wana dancingi mbasa.
Exactly. If you're celebrating,
why you wana dancingi findroli ya mtu mzee. Mtu wamishi their life. Mtu yangi na kidedi yo wana lianga mba.
Abu usilie.
Damn. Huu utakufu kiwa mzee. Adi weni mzee sahi.
Thank you.
Dedi.
Road to 2099.
Yeah, road 2099.
I mean to like great grandchildren wangu. From above.
He started so well. I know.
He started so well.
Damn it.
Ama si mota kidedi tum staff.
Mi nataka, like, actually.
What?
I don't know. Unaona vile the Hindus do.
Eh.
Neza tamani kufanyo hivu.
Mi si mnie.
Kuchome.
Si mnie kile kwa kibesi kwa venye ni Jomo Kenyatta aliyekwa.
Acha ujinga.
Wari neza kwa kila yasa ina bado utakaa monument.
Damn.
Wait. Check your phone. What's up, people?
What to pick up your monument?
Damn.
What to pick up your monument?
You need to
earn.
Hey. Yo kizungu imepotea, si ati sijui
ni. Ah, smart of course anijua. Hiyo kwa ngeita chupa.
Well, it's you call.
Moving on. Na sasa ni sima hot pot.
Ati, ngeita thamos.
Wewe mbona unakanya mtu kwa thamos? Like Mr. Ikrushati, ukisha choma, alafu anenda kudispose ashes zako. Nataka hizo ash.
Was not car cook.
What?
You'll forever be in there.
Budana, mwone yako ya leo nini azishiki? Azizi, woni grandfather angu.
Cha.
Zalezi me. Mafaku mix. Na unga.
Budana, mbibiza kwa na. Wait, ati.
Mwone mixe na unga.
Imagine. It has to benefit. Imagine tuweke kwa. Imagine tuweke kwa doa love to nini cha upo na ayo.
You're becoming too mental now. Too mental.
Unamoko ukisema tv ulikuwa unanusa ile kitu hapo nje.
Yuyu.
Nini?
Yuyu.
Nini?
You is you.
With a protein pre-workout.
Oh god.
Unaeka.
No.
Yes.
Both of you.
Ba.
When you left testicle and right testicle shetan mungu ni.
Well. Mzee.
Eh. Really? Eh, we are cooking, mzee.
Yes, we are cooking.
Eh.
Super.
You need to take a fertilizer.
Eh? Juwe ni shonde. No, pole, bipio.
Usi bip.
Nda edit.
Usi bip.
Nini mwenze de mipi?
Ya, babe, so. Namo ne muvia na ija.
Mse, ako kwa bicha, ama. Bas, nashika yo ghost ya simu wata na ipindu wa mwota hao.
Chomtinga, bas.
Amke za dropo tao. Kwa kaburi we mwili yake pana e form rada.
Just things tanga zinafanyika. Like from the stories like ushago kuchina kwa very different.
Si mwondo shia kwa kiboko na mtomileni.
Hapana. Si ni maisikia like watu wamefanyiwa hivi. Watu wamefanyiwa hivyo ama mtu alikuwa na
gusta. Kumkile story ya simu hata ati alikuwa anatembea kando ile nini? Seludi pale.
Ati hicho nini limkimbiza.
Akasikia karibu Francis na mwita kumbiza.
Hako form 1 ametoka ziaya.
Wacha niwaambie ilikuwa hivi. Mimi ndo nataka kusoma. Sana na kulala. Alafu nilikuwa naishi annex. So kulikuwa na hiyo kapath tunapita graveyard before teremke. Alafu hiyo route ilikuwa dark. Hiyo route ilikuwa anga dark. Hiyo siko kwa light.
Si normal hadi ilikuwa anga tu dark ama?
Sometimes kulikuwa na light ya kutoka hapo kwa chapel.
Oh, yeah.
Na hizo ma houses hapo. So kijana mimi hapo nimepita tu hapo graveyard. Kiasi sidenda sana. Nimepita tu hivi moja nimeangalia huyu iangalia kwanza you know. Lazima
uangalie. Unaona kama kuna msamiamka.
Unaona kama kuna macho fulani hapo ya white na shine nitoke mbio.
Yeah.
So this time sikuwa na macho, but I felt footsteps zinanifuata mbio. Like it was here, like ni footsteps za mtu anakimbia. Na angalia hivi nyuma, hakuna mtu. For like 200 meters hakuna mtu.
Yet.
Mr. Iku jua ni nini?
Mbio.
Nilitoka mbio. Expressway. Hadi kitanda. Niliamka the following day 5 a.m. Niliamka 5 ama 6. 5, yes. Niliamka 5 a.m. Na mwalimu ndiye aliniamsha. These things are real. I experienced it first time. Unakimbizwa na kitu uoni. Unakimbizwa unasikia gazi na ongeza pesa.
Hizi maushetani za ushago kwa mbaya. Kuna mkidira yuma, nikiwa class 8 alikuwa class 4 na alikuwa dom yangu, nilikuwa dom captain. U boys, kwanza alikuwa notorious, alikuwa na ibia waseo vio vio nini. Kuna tema alikuwa napata episodes out of nowhere. Anatuambia, ati naona nakimbizo na mtu amevaa red. Sinaambia, buda, unajosa ni mtu yako class 4. Kisa ni ushago, sana najaribu kumbembeleza, buda relax, lala kesho, taongea na mode nini. Ndio tumejaribu kushtua mode ya muombeju. Hey boys. Eh ni kungori. Ukijana
afanye kunaenda.
Siku moja tukiwa hapo tunajaribu analia tu. Sijui asema sijui anasumbuliwa na majini za nini. Alafu tukiwa hapo naye tukiwa na boys wangu akasema ati mume alinoka base moja akataka kutoka. Buna munu toki hapo uende bed. Ni usiku kuna baridi. Hapa kwa niko na feel Mungu. Naona Mungu. Tulitoka mbio.
Feel Mungu.
Yo alisema anakimbizwa na mtu amevaa red. Anadai kumuua. Buda stage zumbua na u boys tena.
Alikuwa amelala. Alikuwa amekaa ama alikuwa amelala?
Alikuwa ameketi analia nyuma ya domu.
Huyo alikuwa amevuta kitu.
Ni mtoto wake. Okay, alikuwa kasi mwata. Ni okay, hakuwa mbigi. Alikuwa kakonde kadogo kiusi.
What?
bro. So ukisikia si mbona anasema hizi vitu siwezi shtuka.
Well, moja
amule boys wa daro yetu. Ule mwenye alitembea kutoka Lowfield hadi ilikuwa Dinax. Walai.
Alitembea.
Ukumbuki?
Crispin.
Dinax ama Nax Nakuru.
Nakuru.
Si Nax.
Wale Nax Nax.
Nule Nax wa Kibao.
Alitembea hadi Nax.
Siadi kwa Nax. Siadi kwa Nax.
Kiswahili.
Shit, wala.
Hiyo
bypass.
Legali hapa shule. Hivyo ndio alikuwa anatuchapia. Of course he's
John.
History.
Angekuwa Johnny Walker.
Fuck you.
Yeye yuko juu.
Hizi dad jokes hizi si mwata.
Yeah, my dad.
Unajua, story yake of course ilikuwa na loop that nilikuwa nimeenda kutafuta desk yangu alikuwa ametupa kwa pit. What the fuck?
Hadi Nakuru.
Hati alitembea kufika Nakuru ndi akajisikia. Kwanza aliingia kwa hoteli, akadishi. After medishi, akambu mademi isnado.
Akamboto. Nena isi proper.
Alijisunda.
Mwanzia sinado, man.
Bro.
Vibuli pigie.
Hatumenda. Kwanza hizi, like, hizi vitu squeeze. Mtuwaje nyo watu wa TikTok. Oh, Hidden Gems.
Uwe, hizo vitu kwa fraud.
Unaenda Hidden Gem. Wewe tuseme kaa ni Thige ameenda na demu yake Hidden Gem. Okay, si Thige, Lenny.
Comedy style I see.
Lenny amepeleka demu.
Na sasa si mwata ameanza kupea fiction.
Zee, at least, you know what.
What do you, confess you possess?
Believe.
Broaden the perspective.
What you say in your heart and believe.
Power of the tongue.
Lenny. Nishaona utakuwa na dem na atakuwa light skin.
Ai wangu huoni kitu. Vaa miwani achupu.
Uko sure sioni kitu? Leo nili professor utakuja huku leo. So, mko sema ni unaenda hidden.
Who is not as who is not she's a mtu asubuhi.
Well, let's not worry kwa next experience like kuzifix.
Oh god.
I'm saying so, let's so,
this so, disclaimer Simwata is not actually sane when he says this thing. Please msimkujie.
Power podcast. Okay.
So, unaenda hidden jema alafu unapata uliona kwa TikTok sijui
ati meals for 2 under 1200.
So unaenda huko unapata sulienda ume budget na hiyo uliona sijui ni 1200. Nasema macha ni yake tu ikwe 2k
just in case. Damages miscellaneous bus.
Kaiski. Unakula una order the exact same thing.
then hapo kwa bill walitoa bill 7k ama 75 kwa mfuko uko na 2000 2000 mbele nyuma hadi mshwari iko na chwani bank yako haunanga bank account
haunanga bank account
unaangalia hivi unaangalia bill unasema we
una unaambia restaurant ni yetu si ya TikToker.
So but nyanyako wewe.
Ambi influencer kulipie.
So hapo munipigie. Hatumeshindwa kulipa bill na ulienda hidden gem. Maybe ulienda na mtu so bill ni double ama even more. Unajua oh utataka kuimpress. Kitu wangu mimi nitakutusi alafu nikucheke.
Ndio yenye.
Kadi shida yes umegongwa na pikipiki. Ndakucheka na nikusaidie. Umeenda kukula ukashinda kulipa bill. Ah mimi nakucheka.
Hidden gem.
Au umeenda sijui kujibamba. Hidden gem. Haya.
Hidden gem ni uongo, guy.
Mtu wangu, chonga viazi.
Tachonga viazi buda.
Osha hizo sahani. Unajua? Work. Work. Those who should, hey, those who do not work should not eat.
Yeah, 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 yeah.
Mungu wangu useme wako 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 wako. Nini sasa msema wako? Mimi ningefikiria nini? Mimi ningefikiria, mimi ningefikiria
donga bwa.
Ungefikiria.
You know what? I'm beginning to understand kuna jamaa is still lonely.
Ana dem, si ndio?
Check guys, guys, msendo huko.
I'm understanding. Mtu tigaliacha hizo.
Eh. Tulimuongelesha
kaka. Akakuwa na future. Yuko?
Mwanzo kwa kama ule kama
Austin Mwigaya yako.
Ati yangu imekataa.
Zi, wewe ndio umekataa.
Eh umekataa tu.
Wewe tu umewakasia cha wako.
By the happy pride month for in the for that matter kwenda huko. You don't talk to girls.
Sisi ulisema wewe ni yani demu yako.
Eh?
Ah wewe mzee ni nini?
Uko jealous?
Hapana.
Eh kwenda huko. Uko jealous you have something special bro.
You.
Sisi ukata ukuje kwetu kula tunikuone.
Kula nini eh?
Food umbo eh kichorevu.
Tu ndio chakula usi.
Because I'm a snack.
Uko na yeye. Uko na yeye. You have Yeah.
Anyway, unajua ndio nimekumbuka atige kusema wiki yake. Tulifika duka umuzi.
Alisema.
Pay attention.
Lakini ilienda, ilitemi ilienda.
Yeah, tutaombe next time.
Okay, next week tupatie.
Wallahi. Next time, man.
So smart nini? You are 1.1.2 imekuaje?
What?
Mbumbu.
Shule.
Yeah.
Well, shit. I mean, me university.
First of all, imekuwa shule.
Yes.
Smota aliprova na kwanga shule.
Yes.
Ni kwanga na doubts lakini aliprova na doubts.
Uko smota nikufungulie poto na results zangu.
Eh.
Nikufungulia basi. Bro utaona hapo ma eh ushangauni smota muni simanje.
Bas alafu tupostweke kwa poto.
Imefita, imefita.
Imesikia. Title.
Azizi. Eh usikwe hivyo.
Na basi ndio title.
Usikwe hivyo. You forget. You forget.
Muni simota muni simanje. Wewe hapana si wewe kwendo
kuna magoti ngapi?
What? Imetoka hapi?
I had to find something to defuse the situation.
Juzi mke tumeva vinyasa.
Si ndio tuko na future. Unaonaga wale
mbona wazi?
Si unavaje jeans na wewe ni mwanaume utaki breathe.
What? Okay, touche.
Zi you call him akitoka kwao na kinyasa atakufa.
What?
Ask him.
Buda. Ah, kwetu inakuwa tu kufani.
Kombesu kwetu pastor.
Nani? By the way, no bad.
Transit to like ministry. Ladies, you can preach.
By the way, I can.
Figures you can sing. Omsala unaweza ukota sadaka.
Yes.
You course unaweza gawa sacrament.
Ah, yeah.
Na uongo hapo.
Bila safisha hiyo kanisa.
Huu utakuasha.
Uongo.
Tuza preacher ni nani?
Mimi.
Okay.
Join the women's guild.
Ah, tige ndo kwa.
Eh, huwa kwa in charge of sadaka lakini we
wewe switch kazi na yuko.
Yuko.
Zi atakunywa divai. Fanya hivi.
Yuko sadaka. Ah, yuko tena sadaka.
Ah, okay. No, relax. No.
Hebu tutule mikakati kitu tunaenda nayo hadi mwisho bwana.
Wewe tume ati tafanya nini?
Wewe kuasha, wewe sadaka.
Huwa atakula pesa.
Unajua at least tukoshwa anaweza kula.
Wewe let's get.
Wewe ni Ash, ngoja Ash ana dilingi na sakramenti mali ya. Hapana, wewe ni yuko. Atenda kula guest.
Eh, Euclid.
Ana deal na guest.
Oh, 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 makosa ni yangu.
Wale wenye kuna suti ndio unaambiwa karibia leni.
Ah. Zi.
Watu wako na pesa.
Watu wa pesa. Mmoja kwanza kwa kanisa mzee notice like kuna kwa na hiyo like a division. Kuna kwa na wale wa pesa huko mbele. Mm. Zile seats nzuri.
Si uongo.
Then nyinyi orangu tanks mnaiko huko
juu. Orangu tanks.
Orangu tanks makita ngo.
Lakini sio uzuri ni Asha anapeanga alert anakaa vizuri. So thanks.
Nilienda church. One day same church gani ama wapi? Nilienda church. Nikava official.
Nukalala.
Obvious.
Yeah, obvious. I don't sleep in class. I don't sleep in church. What only parents in
here can listen some episode ago. Yeah, but there is another time.
Ulienda tena.
Eh, it's kanisa different sasa.
Okay, okay.
So, nimeenda hapo, nimevaa vizuri, nikavaa koti yangu smart.
Ile white.
Ah, bado je. Yeah, white nilienda nao date.
Simu hata kuna koti ya white.
Eh, moja safi.
Wale wikumbuki leo.
Ali wakumbuka.
So, nikavaa koti yangu smart hapo. Viatu ina shine.
Mm.
Eh? Ka shati imepigwa pasi vizuri na kana nataka post. Nikafika hapo, mimi nimezoea kwa nyuma. Nikaambia, ah, kuja mbele kuna sita hapo nyuma ya pastor. Nyuma ya pastor.
Do you know me?
Nyuma ya pastor, surely. I'm not that close.
Atujuani hivyo.
Atujuani hivyo.
So, hapo ndo ni okay, see hadi hapo.
Don't let my suit confuse you.
Chat ina iko na hiyo division na mimi ni Bambi. That's why muomba kwa TV.
Ai, yote liko ndo ku justify kutenda church.
Ai.
Enda kanisa mtu.
I go to church but I prefer kuomba kwa TV jo. Kwa church manzi utaniambia nikae nyuma jo nimevaa Crocs.
Mbona ni kanisa Crocs?
Mbona usiende nayo?
Okay,
you should be comfortable coming before the Lord.
Yes.
Let me know you should be comfortable.
Najua nenanga na slides but that's not the point. Mbona uende na Crocs?
Slides, Crocs, what the hell?
Najua nishia napata love to kamo tupige picha. Like, vice chairman wa church, alichisasi, before yukua mama angu. Like, unajua saa after KCC yetu, like the top performers, ilikuwa mimi, boys fly na kuzo angu.
What happened?
Smarta nyamaza. Smarta nyamaza. Zii, acha nilaya Kenya mesema. Kenya mwadikwa na nyamaza. Hadi mimi ndio niambie tu nyamaze.
Simota sema freedom of speech.
Freedom of speech na Simota, are you sure? Are you sure?
So nile after service mimi nime relax. Unajua mazangu atapiga story. Ningeenda nikavaa patapata zangu. Zile za orange. Yosa nimevaa socks zimechora mabaga manini. Mimi niko comfortable.
Please.
Alafu akatweet akatuambia, "Wewe ni perform vizuri," akatukaanza do. Fuck, tumie kwanza nipige picha na nyinyi.
Ah.
Iko nini? Mwanza nilipoza hadi. I had to.
Hizo nzile designs zenye ulikuwa unaenda high school umevaa nini? Hiyo ndio siku naamua kuvaa slides kwenda chapel, alafu hiyo ndio siku yenye Karimia naamua.
Eh.
Wacha nikuje nikae hapo kwa
podium. Hata mimi nisikizie neno hapo.
Acha nisikize hapo, alafu niite hapa tunapenda kuchokoza mkitoka hivi.
Eh. Unakupata hapo umevaa sandali, fungua fleece, kifua cha yuko. Like
what?
Euclid alikuwa na tabia mbaya kwenda chapel na nini jacket.
Ndani nimevaa juicy fruit. Lakini
kiona juicy fruit hadi saa zingine akifungua hivyo na tu giza darkness.
Unaona nyasi ya black. Yuko.
Hadi achana nyeusi. Darkness.
Nyeusi.
Blackout. Tulikuwa wengi. Mbona ni mimi ndo mnaanza?
Ulikuwa na nani?
Is G Gabu.
Gabu alikuwa anavaa full uniform alafu anaingia chapel.
Gabu kazi.
Namke ni kwangu.
Gabu nikoshwa alikuwa anaamka akiomba please nipate mtu amekaa kwangu. Please nipate mtu amekaa kwangu.
Aonyeshe yeye ati ku establish do.
Like lakini kuna kwa lazy nimetamani tu violence kidogo tu in your life.
Ah wewe na Gabu hapana.
Once in a while.
Once in only 4 years.
4 ama 5?
4 yote. 5 yote bana.
That is a lie. Mimi nilikuwa model student.
Ah.
Mdo kufinyango na clay, easy idiot.
Technically, sindiyo simwata. Hapuna school, hapuna school simwata liwe tumwa mta.
Yeah? Bila suspended. Kwa mbele aparele ati umefanya
hii.
Twitter Gerald. Twitter Gerald. Twitter Gerald. Yes, yes. Twitter Gerald, he will sing. He will sing at home.
Tulikuwa tunaingianga kwa nini? Kwa department
tunakuwa
China nini, makuki.
Mimi niko na swali kama alikupiga before kwa depa ina account. Hapana. Okay then sijaya ni mimi. Hapana. Niko sio ofisi yake ya BMR. Akanitana akwa nipige faka fulani ili amili tu prefect kwake. Joel aliambiwa umenify nikupate kwa Karimi after parade. Eh jamani jua kinyali nakufanya kwa ofisi ya Karimi kuomba leave out. Alafu profesa anakuja, mwalimu kuna kijana nimetuma amekuja. Akasema hapana, akamleta. Ni wewe? Ndio umekuja kuniomba leave out. In fact, sikupei, akamweka chini akampiga, akawa niko hapo. Wewe lala chini.
Yesu nikilete mwenyewe kupia kuna msasha enda kuomba Jaka leave out. Jaka akamfinya. Akamfinya. Alafu after maza kumpiga akamwambia sasa ongea. Jamaa na trap leave out za kwenda usivu. Alafu akamwambia wewe ni mgonjwa. Siongeania mimi.
Mimi nilikuwa nimetumoji. Mimi nilikuwa nimetumoji ya makosa. Nilikuwa nimetusi prefect. Okay, siku mtusi mimi nilikas.
Zi yako ina make sense. Zi yako ina make sense. No umse mwenye anenda hosi serious anangojewa hapo na dere wapeleke hosi. Jaka amemweka chini amemfi. Bora
ukijana amekasa na ukijana.
Aliingia akamedi hapo. Jaka akakuza. Kampata kumza. What are you doing here?
Mwalimu
here. Sure. But if you're here lazima kuna makosa umefanya.
Akamshona kwanza
chini.
Basa.
Fijaka alikuwa leo alimwambia anakuganga kwanza jua kiacho uongee unaweza convince.
Si ndio? Alimpiga after amempiga akamwambia
sema
yenu. Yenu ilikuwa personal. Yange convince.
Eh, alikuwa anasema hivyo anakupiga. Alikuwa anasema lazima kupiga kwanza jua kiacho
uongee ilikuwa personal.
Yeye mlimpea pesa fake. Kulikuwa afikiria mtapita.
Lakini ni kwa mbaya. Economy ke kwa
mbaya. Bado ilikuwa na drive, si ndio? Economy bado ilikuwa na drive.
La
sasa
ndio nipige economy, ningeelewa. Labda Jack alifanya ngo ile unajua ile envelopes kamili hata au. Ile msana angusha envelope alafu nini? Yeah. Labda alifanywa hivyo na pesa fake alafu akaona mtu lep akapata PTSD. Akamwona funga na huyu.
I think mimi si kwa nipigwe. I think the people when you're linda mbele yangu
walimu akakasirisha vizuri.
Eh, wajua ukiza pia kwa mwalimu na acha tu true story. In primary school kuna venye ukiwa ulikuwa umenona unakaa vizuri at least mwalimu alikuwa anakupiga sana.
Si uongo.
Lakini kuna venye ukikaa vile unataka utakuwa unapigwa kama jambazi.
Unyelena mbele yako alikuwa the latter.
So I think the same thing applies to high school. Watu kusema kweli huko anakaa vizuri.
Sasa Gabu amefanya nini?
Anakaa vizuri. Ndio kisha kafu na
kasura mbaya. Ndio chama ya makosa. Alafu napigwa kofi unaangusha njoti za ruabi.
Moja anaona ugula njumba. Ulikuwa class.
Na zote ziko. Zote ziko open.
Ziko kwa hakuna karatasi
ya kwa hapo mbeisendi. Eh, zote ziomogika moja moja. Shimi nzasiko kwa paper. Niko ulikuwa daro jingjong.
Rudi hapo episode ya njoti za Ruabe usikie hiyo story ya full. Anyway, it's a very fun story. Hey. It's a very fun story.
Ngeja hapo mimi ningemconvince.
Umwambie
si mtu mwambie nini?
Ilikuwa by mistake. I gave you the wrong note.
By mistake.
Eh, ni sana by mistake. Ulikuwa faina do fake.
Unafanya nini nayo? Okay, it was a campaign 2017, but ni
sawa. So Simota, so technically ulipigwa handout ya pesa fake. Wow.
Ndio kwa ni kitambo politician hizi vitu vianza mapema. Unakuwa na pesa fake ile ya kumjua ukiaddress crowd umezishikilia tu. Sawa. Unaishikilia tu hapo ukiaddress watu uko na pesa. Unajua Kenya ukiwa na pesa utapewa votes ndio sipende. Alafu hapo baadaye unapewa chwani. Na umeshikilia tao. Prince. case mnataka kuvai anywhere mnaweza niita. Mimi nita organize nita print ya vitu.
Tu si moto shake kwa bot upige mtu kura na chwani.
Hapana. Mimi ni kwa distribution.
But of course.
Nilikula hiyo pesa 2017 nilikula. Nilikula.
Very nice, very nice.
Nilikula what your time ni kushago. 2017 I was in Siaya. Very neat boy. Nilikuwa na the only thing kwa pata pesa nafikiria samosa.
Very neat boy.
Samosa.
Hey boss, kuna siku fulani rafiki yangu ameuziwa samosa fulani hapa hapo hapa hill.
Eh. Sina bill kwa na waru.
Si za waru za nyama. Alikula alikula samosa miao miao.
Angori. It's fine.
Alafu siku fulani tukiwa kuna siku fulani tulikuwa ma lights.
Mm.
Yo wiki ya birthday yangu.
Mko mmezima lights.
Thursday ama yeah, Friday. Yeah, yeah. Thursday ama Friday, si ndio? Aiko miao miao. Say imagine umekuja msa mwenye alikuwa anauza anaongea Kiswahili fulani sanifu ile wa coast.
Nasimluya.
Alianza kuongea hivyo hadi sisi tukaanza kumimic kusema ah kaka ati zimetoka wapi hizi? Zimepikwaje? Umeka nini? Boss tumemchanganya hapo tumemchanganya. Wacha tukule masamosa.
Mm.
Tukafikiria samosa zijatosha. Tukatembea tu. Pole pole tu hiyo venye tulikuwa tu.
Ngapata kakas.
Kena tukakula mtura.
Yedem.
God damn it.
Boss.
Ask Vige.
Wewe kwani? Kwani mama alini?
Unajua Erio anaribikiwa na samosa miao miao. Wacha kula.
Ni mkisi.
I still believe it wasn't him. It was because how the heck does it happen? Immediately after umetoka kula na yeye. That time. Kwani how fast does food go through you?
Unajua hiyo ni manifestation of hate.
Anatambatambia
hapo tu akanipatia chakula.
Mimi chakula yenye na miss ya high school. Ni zile pilipili.
Ah.
Mbona nimenuna
hiyo sasa ndio inapatia tige PTSD.
Sinilitumia.
Alikuwa sio PTSD.
Kwa group milioni ile sasa yenye nilitumia kabla simu hata tudanganye ati anakula healthy. Hiyo shit ni tamu.
Wame simu hata na kama park Subaru hapa nje.
Kumbe ni simu ina charge.
Kumbe simu hata anajonga ku dress. Ni pesa tu ndio iko lakini.
Kijana ana kama pesa lakini simu ikicharge ni mia storage inaja.
Bora ni iPhone.
Najua sasa hivi watu iPhone X wanalia ati iOS 17 ita support simu zao. Simu hata first time.
Welcome to the bloody club. Ndo kufika.
Wote mademo wanaka tu simu hata wako like hey handsome hey.
Wanachi kwanza ni ndogo ana simu na iPhone 12 mini.
Manze.
Kaja na dem flani meketika ndo yake kwa mat. Udem Mungu moja skuba anakaa mboch. Matuta tisho imeparara nini? T-shirt.
Damn it.
Amevaa tote bags juu na kaje saa kulipa fare. Anachoma iPhone 12 anapea donda. Ai.
Wewe unasema kupea donda. Wewe hujaiona donda akitoa simu ku confirm pesa zimeingia alafu anatoa iPhone 12.
Hiyo match ni yake.
Boss.
Hey, simu hata dada.
Umemwalia ndani ya campus.
Mimi sina ga stories za campus mimi.
Jua ndangi.
Ni watu wa campus tu ni club tu siku moja simu chai niharibikia. Hiyo tu tunaweza kumbuka.
Una haribikiwa na simu chai vigia na hiyo simu chai na ndege.
Ni huyo alibiwa.
Wewe. Mimi ni mbwa ni kocha.
Wewe.
Kule
hiki. Simu chai kuzuliza very nice. Nikola tu.
Phone in a second bite surely.
Nakwambia niligo.
Again guys, happy pride month.
Shout out.
Like really. Alafu
mzee ile ni kwa
ndogo.
Asili
na
kushambelea. Alafu ikakusha. Ni madharau. Nike likwambia wewe.
Yo likuwa umeba pesa ya MKC. Ah, on God. I swear. Yo ni pesa ya MKC uko umeba.
Nilikuwa na pesa yangu legit. Surely.
Unakumbuke ile chakula yani nini ulikulanga? Ya bashi ya ruji. Eniyo.
Hapana, hizo vitu
hazifuati. Ah, si ndio after high school mambo ishanga. Tunaanzanga upya.
Ngoja hiyo I think ni juu ilikuwa na target tige.
Most likely. Hey,
probably. Most likely ilikuwa na target.
Lakini Simona akafanya hivi akasema,
makosa ni unayangusha mbele yangu.
Zungi kimbiza.
Nimeangalia hivi nikasema 5
seconds. Gabu angeshika. Wewe.
Wewe.
Bro hizo vitu ziko na close siezi. Hai napenda sura yangu. Hata kani
mbaya. Sindi nabanga hiyo story. Yaani ni dem plan alikuwa amefungua chips yake anadai kudisha alafu tu ikakami. Yo ni niyo ndege ikakama kuchukua chips. Idi hata chips ilimgwara sura.
Yo naye. Wale danganya mzazi.
Mama, I promise I'm ready to fly. I swear.
Mama, likata kijana ya mtu. Sini dem?
Mi the last time nimeona hizo mandege.
Alikula fair.
The last time nimeona hizo mandege zikisumbua. Ilikuwa tu shule visiting. Zile wazazi wamekam. Ndio zilikuwa zinaja. Eh? Wazazi wako aje kuja lanza. Mi ilikuwa tu ukipata. Okay. Like, huku nanudis kukiwa na food shule. Adi, okay, wewe huku wa boarding. Watu alikuwa boarding adi shule zingine. Okay, you're telling me you're boarding form 1.
Na mingia boarding
form 1. Na point nani? Eh, huyu jamaa.
Ngoja, huyu ndiye amingia, wewe nyamazo mingia boarding form 1.
With his big.
Ngoja, si nyinyi mlikuwa boardings. Kwanza wewe, almost bus visiting. Hakuwa na mahawks, you know, things because naamua today is the day.
Visiting yetu ya Rema tulikuwa tunatoka shule.
Visiting yao jamaa walikuwa napewa free day. Ati mzazi anakuja anatoka na kurudisha.
Mnaenda mnatoka asubuhi mnarudi jioni.
Okay.
Nilikuwa day school lakini we.
Si shule tu ungepatikana big junge ungefungwa bana.
What?
Si ndio kuna siku alikuwa na search akasema akaambia saa ume alikuwa head boy. Sasa nilikuwa class 6. Akamwambia, "Ukipata mtu na big G, mlete kwangu." Buda big G nilikuwa nayo.
Mbona uite mtu head boy? Surely. Yo sabu ilikuwa head boy kutoka kitambo.
Eh?
Head boy.
Head boy like
PTSD nini?
Kuna MC wa harusi anaitwa MC Headboy.
Eh?
Jack Chakubwa.
Bwana. Kuna kerere do, just see. Anyway.
So it's the other reason.
Ah.
You thought?
Yes. Then you look a headboy.
Huh? Zee the fuck?
Zee like... You know what I mean? Like, oh. You look a headboy. Primary. Eh? You look a nini?
Cheo.
Eh?
Sime kwa mene likuwa dom captain.
Oh, dom. Atukwani vizuri.
Lala.
Kwa dom captain atuwaone vizuri by the way.
Eh, atuwaone vizuri.
Hawa tukwa likuwa masurambaya. Hapo zingetembeza gitu.
Eh? Boss. Manzeti nikuwa nimekutegeme ukuwe pasta. Lakini sasa tena.
Mkwanza ikazi ya maoke. Guy, we.
Najua mali alikuwa naenda na hiyo.
Lord have mercy.
Si watu utabipio?
Apana.
Ndadi episode.
Nope.
Sikuwa amerudi mboka.
Yara kuwa nafutumia na.
Yuko. Uli yae kuwa na cheo.
Nani mimi?
Eh.
Raima.
Eh.
Eh.
Gani?
Lipinga mwalimu.
Frezo. Ah.
Yeah. Yangu ilikuwa ki landslide. Ule jamaa, unajua ule jamaa nilikuwa class 7. Ule jamaa class 7, eh, ule mwenye anakuwa na meno. Huyo.
Anakuwa na meno.
Bora ulikuwa prezo.
Bora.
Musu ulikuwa nini Raima?
Hebu take a gander.
Mm?
Take a gander, guess.
Diet.
Obvious.
Yenyewe.
Lakini mbona ulikuwa umekonda?
Kwani ulikuwa DH vibe?
Almost.
Lakini mbona ulikuwa umekonda Raima basi? Juu high school ili make sense.
Alienda DH akakuwa na kitambi
kijana.
You know, umeona mtu mwili sio kubwa, mwili bado hajakuwa kubwa lakini ile size ya kitambi na kuambia ratio inafaa kuwa ya 3 to 1.
Huko kuna nulifura wewe.
Huko nje venye watu wanakulanga pesa ya wananchi alafu mimi nilikuwa nakula school fees yenu sasa.
Nikula.
Nilikuwa nakula school fees yangu.
Hey. Nakwambia niko form 2 nina mimi ni TL na DG na DG na DG lakini like sikaribia mousse.
Eh, hey. Bosi akwambia kuna siku zingine tulikuwa tunakaa chini tunapiga tu hesabu. Je, una siku chai shindana na Rindi?
Kuna nani atakula sana?
Kuna nani atakula most number of slices?
Landslide pia.
Zii.
Oku sin Elisha 1716.
Nani?
Ama 1817.
Nani alipishinda?
One like one sitting
17
slices.
Yeah.
Family bread.
Yaani family bread.
Msi sasa usio ulikuwa kwanza eating contest.
Bale mwanamwana mnyanyamea.
Alikuwa 17.
Zilikuwa aiwea, sasa zilikuwa more.
Ah, inakuwa ka 14.
Zi
ilikuwa
imkate ndogo ya 50.
Oh, ilikuwa ndogo.
Yeah.
Mimi na shilingi zilizidi. Wenye maza wewe.
Unaona niomba na slices ngapi? Ya 50 inakuwa na slices ngapi?
Si hizo tu 14 hapo eh.
Haifikangi 17.
Eh, 17. Unajua kuna very
cheki cheki.
No, 17 and 14 bwana.
Askiza, askiza, askiza. Njudishi.
Lakini wewe ipo.
Eh.
Unashindana inti contest. Yenye kuna predator. Boss kwani wapekiwi na hiyo gani?
Ilikuwa nalikamia but nilikuwa nasema acha kwanza ni establish.
Wewe si mluya.
Mzee unachiki sasa unachiki vile kwa meno big unajua kiuma belt ya kwanza ya pili ishaanza kujiuma.
Kwenda. Acha nikuwe tu vibe sasa. Acha ni
kwanza kusumbua faraja.
Tulianza vizuri. Tulianza kila mtu na mbio. Alafu
mimi nilikuwa mimi nilichukua rafia.
Eh, towards the end ikabaki ni mimi na faraja bana.
Mimi ningia vibe niliona siezi na kuja hivi predator mkate bani imejaa siezi breathe kama acha tulizi kufanya mkate
video is just happy to be involved.
Eh, na Lena alikuwa alisumbua hapo at tick bro si nigawe kidogo bro yako menda mimi nimemaliza
nani
huyu
zi unakumbuka unakumbuka ile siku yenye tulinanga create ya masoda tukashindwa kumaliza ee mangando ilikuwa inazichaga.
What?
Ni wewe.
Unamka
watu walibakisha masoda lini akakuja akapita akazijaza kwa nini yake kwa hiyo chupa yake akasema tushindane kuchaga na nani?
Yuko
akasema twende.
Yuko
kwenda yuko akasema twende. Yuko anafika nusu lini ya kumwisho.
Anamada. He is finishing.
Na ni soda imejaa gas. Ni mirinde imejaa.
Nina mwezi chagi nyima umbo.
Atuwezi. We are not drunkards.
Ha! Ha! Umbo wewe!
Ha! Na kunyanga tu Sprite. Na Fanta.
Sprite.
Na Fanta.
Jitige.
Ulikuwa na cheo.
Iliibiwa. Ilikuwa ni kwea.
Wali.
Waka. Sisikie.
Waka pia shoga. Waka pia crispy.
Crispy noko.
Atuonga.
Leni.
Number one, beep Gina. You stupid bitch. Number two. Atukua na uomse shule moja.
Ngoja uliu. Ngoja mshichu yaku ilikuwa shoga mara mbili.
Zibisko na siko na lipo. What?
The guys have something against you. Ngojia reme iliandaje.
Waliamua tu mamodo ndio walikuwa na vote. Apparently class changu walikuwa yanatukia. Kwani kwenda kuwa na democracy? Hapana.
Sasa
utachukia na class cha Raymond uchukie pela class cha high school. Sawa. Si niko hapo nje.
High school alibefriend shoga ndio ape shoga mwenzake.
I'm saying usiseme hivyo bana.
Again I say happy pride month.
This is a lot of work. I'm speechless. Mimi sijui nitasema nini.
Mwanze mko mnagapitia man. I feel for you.
Smart ulikuwa.
Alikuwa head boy. Okay.
Go head boy.
Mimi nilikuwa president from class 5.
Eh.
Yeah, class 5.
Hadi.
Class 6.
Mm.
Class 7. Then class 8.
Baba.
Zese. Sikuibiwa. Nilichaguliwa.
Eh.
Wakasema no. Mzazi ni nani? Kijana yule candidate. Hizi vitu zitakuwastia time.
Raima,
is it vitu sina kazi?
Manzi.
What am I? Raima tu.
Your president
ilikuwa ile.
You're just there.
Si aliambia kaza kireme ilikuwa kuna njugu class.
Eh?
Ati? Uliambia ulikuwa tuna njugu class Raima.
Hizo ndio vitu ulikuwa afaya. Like nilikuwa privileges yes ya kufanya vitu zingine shule.
Eh, unaamua kubeba njugu.
Na pia nilikuwa naweza kati ya madem bila kupelekwa kwa ofisi kupigwa.
Bas. He is the power. Gang.
Which I never did.
Yeah. I am what the system.
Okay, nilijaribu moja man, lakini nikaona kuna mguu mbili.
Wait,
what?
When is a cafe freaky kajab?
This is like tarafu yangu nilimwona lakini
Maana nguzi nakaa nataka ku
Singomoka chobo.
Eh, nguzi ndio inakaa zile za dark. Nikaanza kwenda kwa maji ya watu live.
Ungemwambia muende wanunue futa. Umweke machobo nya.
Anakuwa na ricket.
Kwani alipigwa ngeta basi. Soma lipanua sana.
Niliona dem plan show. Wacha kana kuna ricket. Leo.
Niko na push flex nikasema kai.
Mbona useme kai?
Simwata, simwata. Kuna kitu mbaya kusema lakini simwata promise
na nyingine. Siku za mwisho zikifika. Simwata hadi usiangalie juu ati unangoja kupanda juu. Wewe ngoja lift yako ya kwenda chini. No.
Simwata itakuwa elevator. Ukiangalia kupanda stairs.
Unasikiliza niko na swali.
Najua msimu mwenyewe. Najua msimu mwenyewe. Mali tunafanya mali tulikuwa internship. Zisi mali tulikuwa internship to place different.
Bali mlikuwa internship.
Place different, relax. Ni wewe unapeana story mani mimi.
I'm sorry.
Sasa, unajua nini happened? Umse kulikuwa na watu visually impaired hapo.
Poof. Library.
Relax, bro.
Exactly why you laughing. Relax. Relax.
Relax. A place for visually impaired people to sakwenda.
Sasa
hawa watu kuna watu wakienda kupanga hapo vitabu huko ndani. Kidogo naona snap imekuja ya watu wakisoma hizo vitabu. Ati history ni moto na feel venye history ni moto.
Wewe bwana.
Akisoma hivi.
Tuna feel venye history ni moto.
History ni moto, history ni kali.
Anyo tunyo baya tu. Ano.
Sio
baya.
Mi kwa nimesema hiyo kitu after hiyo kitu ya simu hata hiyo ya bowlegs. Hiyo arrow.
Nilikuwa niongeze kitu kwa hiyo bowlegs.
Watu peke yake
nikaongeza utabibu
kwa empathetic hapa ni mimi
na wewe acha ubuzi
hapa ni mimi usaidia our street children
wewe una pimp wewe
zii naopeanga ka chewing gum ka chain bob
mbona unawapea chewing gum
sika niko nayo ndio kuna
jua kuna gwethe already mimi zii
anaweza tafuta jaba ski nice.
Manzi.
Leni gwethi na testaje. Eh? Gwethi na testaje.
Mimi nijui ajuza simota.
Ni Meru.
Eh? Oh ngoja.
Simota. Simota simota usiwe na unja kaskuma.
Ni kali. Ati kaskuma. Kaskuma kweli.
Usijai onja mimi nikulanga tu skuma.
Yeah. Ah mimi ni msijai onja ni vile naambia yangu.
Najua mna hiyo ndio mnakulanga huko.
Leni, uko na your own farm. Unataka niambia unapanda maembe na unjai kula maembe.
Jamani.
Namogoka.
Mwe acha upuzi mogoka si yetu. Yesi ya Meru.
Sijasema ni ya Meru, nasema yako.
Huko central leo ni low budget miram say. Fuck your shit.
Meru iko wapi? Ameyonja.
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 For you to grade it, you have to have
because used I know our products are better. We cook better meth.
Again ameyonja.
What?
What?
Atuona breaking
bad. Tuongea hapa tu business.
Tutaongea.
Like umesema mimi sisi wawili ni watu wabaya mimi na Leni. Yeah. Ndio tumecheka
joke situation ya mtu.
Joke
ya
gani?
Joke ya Leni.
Joke ya Leni.
Mnakumbuka? Alafu mwaja. Mnakumbuka vile tile umbi ule boys wetu kilimfanyikia kwa huyu alichukua kwanza.
Nini? What?
So. Wewe
unaharibu. Oh my god.
Leni ndo anaharibu, anakuharibia nini? From that you know
mkitaka kujua watu ni wabaya hii dunia mbona create football ya mtu akona mguu mmoja
ushaelewa ngoja useme wiki hapo kuna pole
alafu unaona mtu ana umevinyo msimu wiki ya bow leg nimekumbuka video ya mtu fulani akicheza ball nilikutumia ngio video
bow legs
kilikuwa na bow legs
yake si bow legs yake ni
anaweza piga ina tamu
unajua bila watu kwa na
zake zilikuwa si mbili
wanaweza chonga.
Si lakini mimi niko na swali. Wote wanakuwa na automatic finesse.
Mimi niko na swali.
Oh God.
So kipata mke ukipata dema kwa na hiyo bow legs.
Watazoea.
Kama ishi na mtu si amezoea.
No more questions.
Kama nyeona functioning na mwili mzima
juu. Ngongo juu sime mgumu moja.
Swali zingine uulize Google please. Sijaibisha zaidi.
Kuna zingine ufai ku Google FBI.
Watakusaidia.
Sasa Kenya FBI.
CSI.
Sasa hao
watakureport wewe. Eh? Watakureport, utakuflag down. Omusala knows it.
Knows what?
Mtu alikuwa anatuchapia hadi vile unaweza ingia dark web wewe.
Mtu aliniambia alikuwa
mimi ama simu hata.
Anji nunua credit card sijui bank account iko na $10, tumia $10 kuna iko na $100, $100 kuna iko na $1000. Alafu ukitumia unauza
$10 kuna kitu iko na 10,000.
Alafu unauza body parts, alafu ukitaka unaweza unanua tank, angalia nje unipata kwa compound yako.
What?
I don't trust this.
On a serious note,
guys,
big up attention to kimalizanga.
Pesa iko
ni wewe una.
Si ni wewe una. Nataka kusema kitu lakini anyway pesa iko ni wache tukugupa DCI.
Fuck bro, mi vitu nimeona kuhusu jala, let me make my money the legal way.
Hadi mi na make money the legal way
juu umus na kusema ukweli, mi mama tukienda jela unajua tuponei, unajua vizuri atuponei. Na unajua kenaangelelea haya piga pata shot ukimaliza.
Haya, pata shot yangu ni admin to make money, my money the legal way. No pun intended.
Vige.
Okay, so I don't know what's going to happen in future, lakini disclaimer, what we have said today is for content purposes only, please. Msi
tutabip,
msi tu.
Fuck, tutabip
please. Na pia
if bad
tusirelease episode. Share podcast na marafiki yako bwana.
Kwambia utatupata wapi?
Usifurahie solo. So you can find us on IG, the_UMT_podcast, Spotify tuko, TikTok tuko pia, Google Podcast, Apple Podcast zote. Ni sisi pekee ndio tunajiita UMT anyway, so
anyone else is a fraud.
Yeah. Aliiba kwetu.
Kwanza Kristo.
Najua walianza hiyo 1990 but sisi ndio original
yoduko. Ni sisi.
Yuko?
Leo nimepata realization hadi ngoja kidogo, wait, can we please appreciate Euclid, amevaa viatu leo. Siko ni
unaangalia wewe
you utoka kwao na Crocs na short na t-shirt ya green.
Mimi kramile ni moja this and the less. I came to the realization and I told Lenny tukiwa kwa mat tukikaa mtu hapa leo. Nikiwa isoma, ni attend PhD before the age of 30. Huku, na mimi nipatane na wewe mahali, na ujaribu kuniita yuko.
On the spot.
Yuko. Apo tunaanza tu
vitu. Then.
Kama si daktari mwendo mimi usiniite.
Anyway, if you can... A wise man once said, don't build the bridge before the river arrives. Expire before you inspire.
Smota.
Words of wisdom. Kwanza, enjoy your life. Na kila kitu mungu sema, that is not me. That is not me. Another thing, nikimalizia, cripples have running noses.
What? You na yapana, wewe.
Abo, hivyo.
Nimecheka joke ya Simuata. Nimecheka joke ya Simuata.
Hiyo inaenda kwa notes zangu sahi sahi.
Anyway. Na kidogo tika nakuja na second edition ya usi that. Hey, muna nipia content buwa.
Ebu, wacha mi nipige parting shot yangu. First of all, ningependa ku like ku mention the fact that I am no longer passenger princess, guys. Kondeni huko.
Una gari.
To those who thought nini, I won't make it. Fuck you all niggas. Vige ni sawa kuna dem, lakini una DL.
Wale mlisema tutafika mbali.
Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Anyway, to everyone mwenye kuna dem except Vige na Shilibwa, mtaachana sawa, kondeni huko. Eh? Everyone mwenye kuna dem except au wili. Au wengine wataachana. Ayo ni forever. Na I trust in them, man.
Adi yangu si ni forever, man.
Wewe uko na nini?
Tumeka 1 year.
Soft launch.
So tumeka 1 year.
Oh, kwa hiyo mko nyingine kuangia timetu wako. Hey,
lakini uko nja tu. Guys, mko na madem.
Hey, bana. Hey, wengine huku.
Adi mimi nionyeshe wangu.
Kuna wengine si WhatsApp inakuwa imejaa. Wengine kwetu WhatsApp inakuwa imejaa tu matexts za wanaume. Uko?
Anyway, wengine tu lazima tujibabaishe kabla tulale, but that's not the point.
No.
Bro, kutumia AI.
Oh, by the way, I got a cat, man.
Wait.
You must
think it.
Please act with
me. Umesema wengine wetu lazima tujibobandize. Alafu kama bro siko na paka wewe.
That's not what I meant, man. I was just pointing out the fact that Lenny akona paka.
Lenny akona paka.
I got a kitten.
Hey, he's no longer lonely.
You're funny if you said it the first time, but anyway.
Hey. Ntawacha na a wise saying from a famous, two famous authors. If you can't convince them, confuse them. Expire before you inspire. Exactly.
And that ends the story. Anyway, ilikuwa tuongea kuhusu experience zetu za campus. We'll speak on
next
that.
Next time.
Size to go campus.
Sasa sisi mwaka imekudilisha aje.
Tumesema.
Tutaongea next time.
Very nice, very nice.
Nyinyi mnaambia kwenye wanawapata ama wapate kwenu.
Hey, tumekuwa tukisema sana. Kama angekuwa anataka kutupata.
Na new listener. Consider them.
Mimi ni pati tu na demu yangu.
Mkikado. What?
Anyway. Nikimalizia. Mi demu yangu alisema msini DM. Na hapendi yo shit. So yeah. Nisione mmeni text. Demi yangu na demi asimota asimu mocha kutu DM. Mbono
mtext?
Paka yako? Ati you up. The fuck bro? Mi nimelana utara kusu demi yangu. Eh man. Eh.
Ebu tuondoke ba? Bye guys. Bye.
Bye.